Nikisema nieleze, nikianza leo nitamaliza mwakani. Naona bora nitangaze, mapenzi ya video na ya shuhudia machoni. Nakuomba niongeze, kuchi kuchi sharukani. Nibembeleze, nirudishe utotoni. Umefanya nimetulia, ukononi patia. Unani Julia, you are the one I was waiting for. Sana nimekukosea, ya tumevumilia. Na bado kaniambia, I am the one you are waiting for. Baby I got you, 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 Oh baby, me no way way, me no way way, but I got 20 far away. Me no way way, me no way way, but I got 20 far away. Ule aliyesepa kumbe aliondoka kukupisha wewe. Na kama ningelijuaga mapema nisingekuwa naye. Macho kinitazama vile moyo unadunda, midomo ikikutana na enjoy inapinda. Umefanya nimetulia, ukononi patia. Unani Julia, you are the one I was waiting for. Sana nimekukosea, ya tumevumilia. Na bado kaniambia, I am the one you are waiting for. Baby I got you, 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 you know I got you, my love. Baby I got you, baby I got you, mapenzi utoto umeniweza, napenda vile unavyonidekeza. Mapenzi umenichunga kama chenza, nawe sare sare kama pacha topeleza.